baiye naye mukama yangu akaba sanise ensine we kugana ngoli na katonda yonabya mpewo wiraba yesu bamugana naye amaliriza yekabaka kati mukwano womula wabadde n'entalo mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola nze mmanyi mukama talireka babe maziga yesonga lwaki yajja nakuwa obulobozi oyajjawo ebifume bana abayota n'abawa amazzi abayala n'abawa emmere esanyu lyakuleetera terikoma abalabe bo bangi naye abalikululo bangi okusuka olinga bikoye naye tobitambuka masobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kunuuyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo malaya yefusa mukike kinene banne bamugoba abasegulire ndowooza bamulabanga kikolimo nadduka olubabu teyayomba obokulwana mpaka mu bantu bali abatagasa abanyomebwa kimanyi ekikulu yali musajja mulwanyi era ayina katonda kale nga tagigumira nabalumu bwe wagwawo olutalo mubali ataba mugoba ebintu bya mukama bikutabula naba tebaddukira ye abalwanire eyalina ekivume ndowooza n'abatonga bamusooza nga talina awolereza yamaliriza yabafuga bonna abalabe bo bangi naye abalikululo bangi okusuka olinga bikoye naye tobitambuka masobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kunuuyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo nagasozi namulaba era mumanyi ewaabwe bamugoba lwakulogoka anji namuwerekeza akabazi ng'era bw'omanyi omusota tebikwatagana n'amafuta nesenga weyali amuyunye naye namusibira kamukoye bambi mu kaseera ako yakwata ekkubo nagamba mukama byonna gyotwala twala nayitanga mukama emisana n'ekiro munaku ennene yesu n'asembera yawulira namugamba mbuulira ebizibu byo yesu n'amukyusiza oluyimba namugamba nze ndi kululo ne batoobera abawo obulobozi tebakyasaala abasinza yesu mwana wange abalabe bo bangi naye abalikululo bangi okusuka olinga bikoye naye tobitambuka asobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama tekimugyawo yesu yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo yesu oyo abalabe bo bangi naye abalikululo bangi okusuka bikoye naye tobitambuka asobola asobola yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kuluyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo munda yori no bulumi ebintu kati byachuka tokitegeera na irindamu ebizibu byona byo byayala abana b'abantu byabasukuluma olinga talina muntu ayinza kuyamba musenenene duhiya bagwanga mwamanyi gwe wabalabanga n'obawa obujulizi ne baddamu essuubi nabo kati beebuuza nti n'owabaki embeera gy'olimu ekunyiye era kati otambula weemulugunya olugendo walukoowa dda naye ate n'engolo gyayita mu muliro weerabange yalemwa ye mukama akuyita muwanguzi okyayinza okuyimuka n'olwana n'owangula boba yesu tomulese mumagutinte gy'oli agayanja ogasanga ogayitemu gabiwe ddoli mulaba mukama ate yagamba talikuleka oli mulaba mukama wemulinde tokaba tozeeka akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe mukama bwalikula ono mukama kwegamba unamigalwane ntalo weninda webatagambe abasekanga nti nayo lina katonda talimba oyo mukama teyenjisa teyerabira bantu be gumomoyegamabanyi oli mulaba mukama gwe mulinde toka abataziika sekerera balaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe mukama bwalikula ono mukama kwegamba unamigalwane ntalo weninda webatagambe abasekanga nti nayo lina katonda talimba oyo mukama teyenjisa mira bantu be yakuleka naye nze kimanyi n'awataba bizibu tewaba buwanguzi mu bizibu manya kwagala muno mukabya nti ye muno ddala nze poliisi yatukwatako lumu kolwo lwe namanya nti mukama nfaako kale toggwamu ssuubi mukama akola ne mu kaseera akasembayo Dawudi yamuwonya Goliyasi ate ye Danyeri yamuwonya mpologoma amanyi olumwa naye si bw'oliba ebbanga lyonna n'awalikuwonya oyo yawonya omusajja Yobu manya nti mukama takeera ate era atakeerewangako okukola wabula mu biro ebituufu obwo bwe budde ye bw'akolera jjukira olabe mukama gy'akuggya ewala eyeetendika na bino by'olaba ng'ebinene alibikuvunuseo lyerabira kati mukwano ddamu amaanyi totya mukama ali kumpi naawe obwo obujulizi byonna by'olaba bw'obijulira nga tenze mpona mwesigo yagaba essanyu okutali buyinike naye emirembe tunuulira oyo agaba essuubi atasasula bukyayi nayo okwagala oli mulaba mulaba mukwano gwe mulinde tokaba tozeeka bambi era kumanyi abakusekerera balaba abakuba abamenyi b'emitima tobakuba
muyomba
toma kuwa bambi
ulamu kama baluna onomu kama kugamba
wen kugambo yo
weninda weba takambi
linda o
kantina yori nakato
linda nawe
tarimba
tarimba mukama
teyenjisa tera vira bantube
tera vira bantube
ya mwabanyi
asobola nyo
Olimulaba
mukama
Mulinde
sebo
Tukabatazika
Nyabo mulinde
Abakumanyi Aba kusekele ya balaba
Abalaba jani
Abamilibinitima Toba kuba toyo
Abakuba mareke
Ulami mukama manukuli Ono mukama kugamba
We mkugambo yo Yalwani la Daudi
Mwenda wewa chakambe
Mwinde tata
Kantina yori na katona
Asola nyo
Tarimba
Tarimba ngako
Mwate yejisa Tera vila bantu
Tera vila
Gala mukama na yola bikolimba tasobola kumwagala katenzo salira musango manyanti mukama koyagala yasonyiwa bona benenya naye gwatendaba basonyiwa bokuba mainja amazima tusobola kwagala mukama gotalabayi Nganza kulio kupi muganda wogonda sebu chayi Wena polo urunji wanja gana weba linyo Na ye wena webu kama u wancha wakaroli mchayi Echibichi mungu chikwela vize virunji vyona Luanchi tojukira omurunji kwa walaba kojendi Wano bobo saba mkuli ya wene nyabule chisera Kubaka fana nyisenga mukama na ye aliakowa Atulazo mukwano na ye fetula zebu chai Tusabia tusasire na ye fete tusasire mama
Tosala musambo na weto nikusaliva Oma nicho siga Atera chokumula Nagala abana memu Era basende zenga Abuze muyambe Tokule kapuku nilandara Kusala musambu Nawe tolikusaliva Oma nicho siga Atera chokumula Nagala abana memu Sembezenga Abuze muyambe Tukuleka kukuni Nandala
Sonyi wenga Ngera mukama Weya twagala faba yonona Abobo nabolaba Abono nye mukama Bamagala ye Na ye rapu hanti Nesitani tabari mirembe Kale ya nywera Sabira nyo baganda babo Mbeta agabu yambi Na yesu kuba kuba maindia Mayano norutalo Ngera febarwani Kale muno wakubo kuguru Tomueka muwalule mugende Amukubyo kuguru Tayagala kuguru kwekoka Na yeno gulamu Kakuma kukuba zikiza Tuli famire mweki Abana vende mugu yesu omubi we yakyawa, yakyawa ekika kino kyonna. Sonyiwa muganda wo bwabanga akoze ebinyiiza gy'oli, ate era omuyambe omubi bw'aba amufinzeko naye manya.
ngampita mbikomera nga muli ngamba twalya kiyeffe okusula ngaba yekera enkuba bwetonya mukiro mwenna ne mutoba emizigo ne gibanga eddame nga tegyonna mikadde obusungu bwannumanga ng'endwadde zinneesibyeko n'omunnabuuza maama nti ze lwaki okulwala lwala naye mu bwavu bwatulyanga n'endwadde zaalumanga mukama yabanga wamu naffe era tebyatuyinza
nze tombuulira mulala awali yesu wange oyo akuba ekkubo weritali alwana entalo zaffe mulwanyi w'amaanyi talina iyo kimulema bw'omuha ebizibu byoye akuwa mu ssanyu ogw'omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange bambi todduka tova mu lyato ojja kufa wali golola omukono gwe yesu omuyaga guliteeka essanyu lirijja n'eryato liriseeyeeya
kunyiga fabali mu luyimba lw'obwavu ate okufa ne kujja zijjukira omukyala yafa n'okufa eyafuna ekiruyi mu ye bwe yayagala tuve kumu paka ku mukulu asembayo entalo nga za mirimu gyabwe ne maama yaloga yaloga famire yonna batalina musango kawala ka maama ketwalina akamu kati amayembe gatandikira kukko okubuza emirembe nalaba enseyino bwefunda emitima ne gitwewanika anti olutwalo oli bwe lumala lukima bulala maama yatambulanga emisana n'ekiro aweesa omwana we malwaliro nkumu yatuukayo naye nseeno yajjula obutemu omwana eyadaaza maama atyo bwe yamala n'akutuka naffe mukama yazzabibye
nze tombuulira mulala awali yesu wange oyakuba ekkubo weritali alwana entalo zaffe mulwanyi w'amaanyi talina iyo kimulema bw'omuha ebizibu byoye akuwa mu ssanyu ogw'omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange bambi todduka tova mu lyato ojja kufa essanyu lirijja n'eryato liriseeyeeya nze tombuulira mulala awali yesu wange oyo akuba ekkubo weritali alwana entalo zaffe mulwanyi w'amaanyi talina iyo kimulema bw'omuha ebizibu byoye akuwa mu ssanyu ogw'omuyaga gw'olaba tegukukanga muganda wange bambi todduka tova mu lyato ojja kufa wali golola omukono gwe yesu omuyaga guliteeka essanyu lirijja.
kisacho onyambye nange ukurubiziwe mukama sirina chenkozenze sirina chende yambye na yekwe tata umutima gomulunji umukono gomuonya tolina gole mesa kufuna sangi Oku mama Sikugeza na mchala Mbono wa singa Mbukama Tuala matendo Kuwa matendo Kuwe chetiwa Yona mitwale Mbukonya
Sebo kabaka
Walago
mkwano
Walage chisa
Pesa nyu
Zejena ye yo
Nali na yo wala
Nali wala Uli rendo goza yo Kuwa matendo Kuwa matendo
Kuwa matendo
Kuwe chitiwa Yona mitwale Kuwa
Twala
Walago mkwano
Walaga mkwano
Walage chisa
Siga. Volo viene, volo goña, volo mi. ebyange wamanyi obulamu bwange wamanyi byonna bye neetaaga nseseza mukama walina ebiteeso ebisanyusa nseseza mukama walina ebiteeso ebinkolera obeere eyo n'oteeseza abalwadde okuba balamu obeere eyo n'oteeseza abaavu bafune sente nteeseza mukama walina ebiteeso ebinyimusa nteeseza mukama walina ebiteeso ebitaasa obeere eyo n'oteeseza abanyomwa era obayimusa obeereeyo n'oteeseza abasibe era obafulu byekomera olusinga tunuulira nnyo mukama embala ebiseera byemumaze embala emyaka egisigadde gyange kanaaba obudde bupitako olone nefumbira kokufuna buli kirungi kye neetaaga emmaniriza nga sibifunye olw'ebiseera ebitannaba sanyusiza mukama nenfuna okusaalirwa olwo nemala ebibuuzo nkumu mulimu nze nga bigamba lwaki nze mukama ebyange ebyo biruwa olumulenzi gyagyoli nga nina ebizibu byange naye ate mweno lwawo okukola amaanyi ne ganzibwamu naba bwe neerabiramu nze baba bakulindako tibalitumbiira mu bbanga n'amaanyi gali baddamu naye oba wateeseza danyeri okuwona empologoma nange mmanyi mukama olina okuteesa kwenoonya nteeseza mukama walina ebiteeso ebisanyusaamanyi okuteesa nteeseza mukama walina ebiteeso ebinkolera obeere eyo n'oteeseza abalwadde okuba balamu
nga basirimu bawona eno
obeere eyo n'oteeseza abaavu bafune sente
abanaku n'obawesanyu
nteeseza mukama walina ebiteeso
ebinyimusa abanyomebwawo
nteeseza mukama walina ebiteeso ebintaasa
akasaalina entalo
obeere eyo n'oteeseza abanyomwa era obayimusa
nina omusajja bwe njagala oli omwami yantwana ngyerabira ebirala byonna nasigala mulowoozo alina ekisa ekitakoma ekisa tekiwonya maama nyabo kisumulula kiyizisa ekyenkalika bwakwata ku mukono akutuusa gy'ogenda bwabayambye takoowa nalinga balala ye bwe namuzuula obulamu bwange bwakyuka teriiyo mulala alinyamba ng'omusajja oyo era gwe ntunuulidde nseneeyuga ng'ennyanja siitya kabikonna gulindokola kati oba sente zimbuze abalabe bange beeyongedde siritya nina nyamba oli omusajja talemererwa kambere nga naye
alabika alina maaso gyantwala
mumaaso eyo
sirifa
maama ali wamu nange oyo mukama kamerenga naye alina maaso gyantwala sirifa maama
bulamu
mukama sijja kutya
chilinde samukama Nabi nanabi itamun nabi yaba Chichie chiri singo ulokozi Weya sasisa Akasana oba kariaka Kuba neto nyolu takuma Era mukama risigala ye mukama Owamani Awa gaga batamulina pakaba Baka nabo basinda Bano onyo kufune mirembe na ye diabula Watayamba teria yamba Obuloko zibulimu ye yeka Erolio kuyamba muna inga mukama mukuteko Umoguramu mwatari butisa Tebuwa na suvi Labayo buzikiyo butanda Chitalu mecho Omukisa kwe kwa gaba guoma Tekuwa buinike Ya kuguma ngulindi vile Alinsa nisa
Kandelinga na ye
Kandelinga na ye Alabika ina maso jantua
Alina maso jantua
Alina maso jantua
Kama
Kideni ya
mama Sikia kutia
Kamuwe silifa
Silifa
Kupaye gula mwela nyingi yonga
Alina nge
Alitusa jenye
Oyo ye musawo Banange kabaka
Sirifa
Sirifa nange
Umaye gula mwela
Wende kunte wa manyi
Alitusa jene
Baba
Alidokula
Sidia kutia
Alitusa jene
Aliwa muna
Alidokula
Oyo ye kabaka
Alitusa
jene Oyo ye manyi gange
Alidokula
Alitusa
Alitusa jene
Oyo ye mukama Oyo kabaka Oyo nyagala
Manyi mukama Kabaka sebo Wenga boke bere mitina Echo na chochi manyi Mazimo muntu omulunji Atareka abali mumuliro Nsoba mkuwechi Omuntu omulunji Atakuleka neboba magombe Ye mukama Yani alino bufumu Ngagwe sebo Aimirira n'abantu bo Nebwe babanga bali mukatyabaga Nebwe abataata kabe mame Porogomange bagobye Aduke emisinde nakuleka wawo Awonye obulamu Kale sirirekayo kuyimba Kulinnya ly'omukama Wadakiruka ekiseera kyonna olerawo n'eri ku zziro gye tusooka
Byonna mu byonna Olina byonna ensi bye yeetaaga Endwadde zaalumanga Mafuuka musawo basinga Abayala bakutanda Yegwe emmere ensi gye yeetaaga Obwavu bwadduka nabwo Buli bulamu ensi bwe yeetaaga Abatalina mikwano ku nsi Wafuuka mukwano gwabwe
Wafuka mukwano gwawe Abatari na wazabe
abasiri mumba na byekonga baona era mu mukama okwagala okukwe mukama tekusosola mu mawanga kukimera babaddeyo kasasiro ne kubafuula ab'omuwendo teyeerabira taata yadomase ebbanga mu masiga yajjukira Lazaalo namuwonya amagombe n'awa kumanyi tatwagala lwa ndabika ze tulabika oba lwa ssente Kabaka Dawudi yamuggya mu kiraalo gwerinda mukama akyusa b'otasuubira n'abaggyamu ekiramu oyo mukama sitaani be yali yawambanga balinga Sawulo abaggyako obuzibe kale sirirekayo kutenda linnya ly'omukama gwajjulula ensozi mu buyinza bwo Kabaka ate nazo ne zitamanya
gwe byonna mu
byonna
olina byonna ensi bye yeetaaga
endwadde
ezanyuma
Sikini tambula mpita mizimu Teyalina yamba, teyalina suvi, teyalina future Singana likuze mwoba, nanikoze sente nesanyusa mama Na yena limuta vange, inga nenu swatano, sichangu cha zifuna Na yemu kama, orinamanyi, kwa chusobu la muu Wanera mizevi kadeze Na wa wasangula mbaziga gama ma Yegwe munange Yegwe munange
Yegwe munange
Yegwe munange
Yegwe munange
Yita munange
Yegwe munange
Fuka munange
Yegwe munange
Zata yegwe munange
Yegwe munange
Yita munange
Yegwe munange
Masewa watu deyo
Yegwe munange
Mbanyawa watu deyo
Yegwe munange
Masembele mbalage munange
Yegwe munange
ono ye munange yafuka munange yafuka munange ofunanga yakatte noloza jobudde ni wibasa mukama singa nali ninamanyi ng'ebinyonyi mu nseeno ng'olumu mbuuka mu bbanga nandibuuse nga bannange enneebalizanga eyo erinnya lya mukama w'amaanyi ankuumye okuwumulamu era nnyambye okubeera wano bwe ndowooza bye mponye mukama nandibadde siriiwo wano mulamu lwa kubeera gwe wabula taata olinaamaanyi ni mugenyi bugenyi mu nsi muno bw'olituusa ebiyonzira ewaffe naye weebale nnyo mukama wankuumye mulamu ensi eno abalina essente basinga abalina ebinjo basinga balungi b'ensi eno basinga ddala obulungi bwotyo bwenkanira weebale nnyo mukama weebale nnyo kunnyamba weebale nnyo mukwano weebale nnyo munnange weebale oli wanjawulo weebale omukwano gwo ani alifaanana nga ggwe taata ayamba abantu nga nze weebale nnyo mukama weebale nnyo kunnyamba weebale nnyo mukwano weebale nnyo munnange mukama kimpalula amaanyi ga yesu ganzijula nze kati sikyakaaba nawumula sikyasinda simalwa mu bintu bya nsi eno kuba bisigala mu nsi muno kale okaabira kyabange olw'okubanga tolina mmotoka nga ne bw'oliwo ba mu nsi muno era toligenda na mmotoka okuva munda ya maama simuno olindayo oli mwereere kale yampunaabange byonna bintu bya nsi eno obulamu buukira essente telya bukoma na mmoto abantu be twazaalwa nabo abamu twasomanga nabo bangi batufaako dda zaani atebaza katonda webale webale nnyo mukama webale nnyo kunnyamba webale nnyo mukwano webale nnyo munnange webale oli wanjawulo webale omukwano gwo ani alifaanana nga ggwe taata ayamba abantu naze webale nnyo mukama webale nnyo kunnyamba webale nnyo mukwano webale nnyo munnange we're gonna make it. future, future chechi,
tuli ya mubizi
future, najituka moyani.
Mami wa pepeti ngaliko chitanda, ya voza jaja. Mbulira, abana bango, voli valera. Ugembe Brian, Dennis, voli vakuma. Mbulira, mbulira po. Ngamulia chivaze, wetukula noyo, uja kuwa bulonji. Era wea kiriza, wacho na kuduka. Nakula nejaja, ya ntwala kusomero. Nemfuba kuhiga, nediguli nemfuna, mulimo nebubula. Denisi teyakula future, teyajira vaate pasta bugembe. Yatuka kone bulubudo, future limo katonda, future chechi.
Future, eri mukatonda, eri sera byange byo maso biri moyo,
biri moyo Yesu.
Maso, wala bika wala, kwato mukono nange ndituka ku future yange. Sensi jukira katoka nge kana kama mama. Alogo wakaluga nekafa, nekalaba future.
Nafa bwacho,
ila nafe, mukama ye ya yamba. Nabuza mama mokutia, chovanze dako. Mama nangumia, mukwano guma, guma. Mani ti mukama, anibarokola. Kote ya mwana wange, okutuka wano, okumera wano, Yesu ya nyame, era future yange, eri moyo. Future, eri mukatonda, ibisera byange byo maso, biri moyo.
Biri moyo Yesu,
mumaso, wala lika wala. Kukirusha yangi
abamu tulimo future, chokela tulinze future. Nyamba, nyamba otarisinza. Abavubuka badusemo gwanga bagenze kucheyo kunonya future. Abawala balina minzani batupima pima tetulina future. Christmas ya biri mutano idi emala netuka, na ye future yetuka di. Nyumirwa nyaka gambo mukama yebaziwe, yebaziwe Yesu kubanga afayo. Yebazibolwe bye birungi byazakola, yebazibolwe bye byanatera okukola. Wandibate wasoma genda wala, mulinnya lya Yesu genda wala. Byokola nga tebikuwa amaanyi, naye mu Yesu mulimu amaanyi. Bakugambye nti omutwe gwo mwavu, toli mwavu omutwe gwo mugagga nnyo. Tebakulimba nti tolina future, alina Yesu yalina future.
Future, eri mukatonda, ebiseera byange ebyo maso biri moyo,
biri moyo Yesu.
Maso, wala bika wala, nkwato mukono nange nituka future yange.
Nze mama Uganda yogera bannange, saba mumpulize bana bange mwe. Sirabwe echo kujja ku Katonda oyo eyantonda nze okubaleranga mwe. Yamaliyako ebiseera bingi bannange, nayo Katonda ng'era ndi wanjawulo.
mwezi emirembe jenina Uganda yatonze ani yali asubi atumanyizo jifuna katonde ya kola chaizo kukola modeli mukama naruna narukula mwekele mtuwe jari musi ya Sodoma nepomula mukama na wawunya omeweze nina rukua eli mukame sene na chuka
mafuta kumutwe na mechikompe change chiwa maso gaba na bevange matike demeze nene museno muyo kufuba mwanda vanga njazirana akwato munu na njimbira njito vana kutia
tuwa na kutia mwana wange na kumanyate na kwangala na kutukuza ngesite na kurama tisogura kukuleka na kutia mwana wange na kwa galasi kuleka juna agenda angana wana we towa na kutia mwana wange na kumanyate na kwa gala na kutukuza ngesite na kulaba sisobola kukuleka. Toma na kutya mwana wange, na kwagala sirikuleka. Juna gendanga naba nawe, mkwano ni wamu nawe.
Abalabe bangi abanchawa watali nsonga balumiza dalobula mubwange nakuyange yesanyu yawe mbambuze bibuzo bingi silwa kubanti banonya kumanya che banonya munze kulemwa mitima jabwe jifune sanyu ngimula muramu kama yeka Yesu uko Yesu viryange senga yalego bulamu bwange nandi wanise mbalabe bangi Mukama yamanyama genda gange era yali nebyange byonna mazima ye Katonda wange kuva munda ya manganzala siri takami mukama wali kasaye musumba wange akomyawe meme yange setagenga mukama asobola useno mulyo kufuba wanda banganja zirana atwala kumabaya kama zama tefu na nyingi
Na kutia mwana wange Na kumanya tena
Kira zeni na kuhumba
Na kutukuza
yesi Kwa mumi mbono jami
Tisobu la
pobe ya munga lozani
Toba na kutia mwana wange
Ichima mwze chila ma
Na kwa galasi
Kulaba
Kulaba
Kulaba Wandeva kufumabo
Toba na kutia mwana wange Na kumanya tena
Ya kuyamba Ya kukuma Ya kulisa
Tisobu la kutia Tutia,
tutia
Wagala
nyonyonyo
Unagenda
nganawa
nawe Mkwano ni wamu nawe
Abantu mwena bagala nyo muri nya lya mukama maneja we kulwe yantumye eri abantu be
eri abantu be
yaliko wano kusi abalamu banji kumwe bamugana era bamukwata ne bakomerera
nafana sukira mukama
we yali adda mukuru jasibuka na tusubiza jazeyo kutegeka abali wangula ngere
tulibera
yekuba mazima nobulamu eri bonna abantu musi Ye passporti joko zesa oku ingire kuru Ngabo vane pizano va mugu moku ingire nsize wetaga Muguru yesu ya kuisa wokale
musembeze
Obude weni na butono na nyo Atenga bindibye yantumi Yangambye bino bebi mugu
Bilibayo silika kuro jele mama
Walibayo kuimba eyo mugu Walibayo kusanyuka ewa mugu Walibayo kutiki mengulenga tuwamundi Walibaye vilunji yonare tuagala Tuliwa musa nyujelele yeye wakatonda mkulu
Ndala elie ya lukuka Okuvango chali mbula mwensi Paka kuingi ya kuru Mbweno kusitu liria chikumi ne mkuru we chichu Si mwana wa muto kulimba oho kwe chisa Wano wali wensenu nji Ye ya suiza Ekulu kutamba tomu visi kwenjuchi Elia vanunde Mbwensi yonano kuchula kwa yubia mukamba Zanezabu abantu wona yebetagira Yasubize kulu jetulibera abandonule Era ye yasubiza Nabuno ukaga ubokusi Na yeno yengeli jewega takwa baba ingire kulu kuweza Yesu no ya tula na kamwa koti ndoko se
Walima yoku imba eyo Walima yoku sanyuka ewa
Katonda najja wekiswalo natutera wemeza maso gaba yekera abatalina moto katambula tutude abali abagumba balera kuwana watuwonya obuzigo twazimba mayumba tutude muchachi twebaza katonda wera bala baby kulu katonda byakoze abantu bajjude nebaza katonda wendo waza jevude nebaza katonda nesibone chiseso nebibyamu elekane tulengela je tulaga ne wana wetu tusabade katonda dana mukama tusimye webale
Chikatebe Nganye kumayine vuga Labono wakupimira mazina
nga kweya mutonde chiwatu ze mundeke mbayiseka mazina amageyi munange yangeze wamoli mukulu mukama kweya tonda nuteka mubulamu webale 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 sebo
mukama tusimye webale
Sajam